Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Latare sapo lewru novembre hitande 2015 sapo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapatne nay e joy bamoko e badali mudon kala Umar Waygal yottini taw on do kabaruji di no humjire won to boggi jamde to on competitivity kanko horejo leydi ndio Ibrahim Boubacar Keita jango hulitawe do ma hani hawrtoide e botu mawdo kando wadde dum won nokku no deptede Malta botu kando wadde hakun leedele Afrique de kani e leeder Europe de le majju oni hulitiwi saaje wakkat jono Europe an fiwte tit alaji mawdi hulitinde wiide tan ko foti yimbe na nyongi tip United chap United tembe be jottom e chapat e joyom be naati Europe le hitani hikkande wakkat jono be gonde fiide le hen dati be jaayal hono be kan hitnudo dido tidalaji dabare tokul boto do woni jorobe kabaruji gombe tombe wakkat jono be kolliti wit so ami fa kanko horejo leedi ndio yehi tono holli tan woni yimbe en Europe be dati di kani nangude hedi gondi do dati tina yir wer wad e leyi leedi meden dido won kere duuto yimbe be yurotto jatti non watta so dido dabareji kebene kuliti wi de kanko ministre do won kuminido kabar wote leedi meden do holliti kenyen bete handen be bi holliti wiide do won yimbe sappo en jon kanbe tawede leyi walde hande humnade kabar hakkeji wote di leedi meden di fayorto seriaji wote di le majju yimbe kanbe tawede le hembe be bi tatobe an kan urude balle politique gondude e lamu ode tato an kan urude balle luttindir e lamu ode tato won an kan urude do won balle politique wiide galda e lamu galda e luttindir e lamu ode jeego ngobbe an kan urude do won suudu ministre humnido kabar wote leedi meden di to mena katobe kuliti wiide dum won janginobe l'école jande hakkunde er gombe tobe be joppi golle illa kenyen be kuliti wiide sina be jobbe jobdiji mabbe goddi antobe be dewano laamu o di be bi ko laamu haali furdu rebata kongol mudu secrétaire won kabaruji moddi me jogini on do hande be bismillah modon e hedade kuliti wiide kanko dum won horejo leedi ndio Ibrahim Boubacar Keita jango ma han tawede botu mawdo kando wadde to Malta to o do botu be kuliti wiide dum won leedel Europe de kanye leedel Afrique de fu ko he mu yana kani tawerto le majjum be jaa wakkat joni yalla hono be kani wadirde de le hen be jaltin le hen dati kandi jokkede faabe jaa yalla hono be ngatta fa ko cukabe jokkol be bittata ko dum dale le majjum be kuliti wiide Europe an jogi di tidalaji wakkat joni o sanne de leedel wakkat joni hono be ngatta faabe keba be kebana di do tidalaji dabare hono wori barke sise
joon o feeso tawi ko jaali hakkillaaji di fu ananaayi e yimbeele nyongitibe leediyankobe siribe hoorabe leyde union européenne ngaran jiida e honorobe mabbe be ruunde afrique be faabe tuddundir hakkillaaji do sababuuji ngadoji so sukaabe jokkolbe afrique be ana siina kinaabe njaha leyde tubakube feeso tawi yonkiiji mabbe keddato hen denno e leyontarnde ko warata e baale chapande joy sagantode hakkeji yimbeele gonbe njola dardi union européenne pati dawrida e leyde de hunchanta hore hakkeji bibbe adam baale de kulliti wiide yoga e golleji mabbe di hunchanta hore hakkeji yimbeele gonbe njolabbe nana be kulliti wiide leyde europe de an anniyi billude leyde afrique de faabe gonda dande be mbirfina leydi yankobe afrique gonbe njola tawe dereji mudun en kibbaybe faabe paabiroben jawdiji kanyun e wallude be be nata yimbe fa hande balle de pacciti tidallaji chaawide e leydi dabreji ko hunchanta hore hakkeji bibbe adama en
le majjum be kokki erliti wiide dum won kanko horejo leedi ndio Ibrahim Boubacar Keita so bami fo yottikto holli tan le hen dati be ceeki do mali do hono watte fa jaa yalla sukabe jokolbe an nangele ngeñaji mun en kanko dum won horejo leedi ndio holli tan ton wiide tan wajibi sina nokko yirwine jeewele kreduito sukabe yurato to do yalan kebene to golleji non tan watta so dido tidalaji kebene dabareji kede dum won kanko jado kabaruji to kulbato no dirte racine chama ko halido hen do facci tango barki sise
actuellement
andon wiide botu joni o sukabe meden be ana yaha e njola fasane denno kutteji kewdi ana tongi e bitti mabbe di sabi ko jali e mabbe fu mursan yonkiji mudun en do tule jarendi kanyun e mayo geeci go tawene leedi ndi ana hasindini e mabbe fasane kambe kaani gollude le gollirde yirwere leedi meden di dun latani ke leedi europe de dun tidallaji sabi be gardan ton gube gube denno o kabaru an haani fiyenede dabareji tendini di le majun dabareji ko mali sappi ko dun woni arande mudun fu kina gelle to suka be iwrata to golleji yirwere ngade e le majje ko wawi sagginde suka be genaji dun en nan dun yaata so wana jande dun yaata so wana tuttundir hakkillaaji dun waawa yaade dun kinaabe nanne le golleji nayiide le bangal yirwere gelle de dun woni ko haani laataade yelaaji mali le batu
sekiraabo do mbal netti mi joji modo e hallame beemal anengal mi noddirta faas facebook ngal
tamani
kabaruji puɗɗano do mi holliti on wiide wakkati jono kanko ministre kuminido kabaru wote le leedi meden de o holli dum won yimbe el sappo en jeyon kanbe hunchande hore no wote di kan wadirde le leedi meden di le hitane warorde le majju hollitan wiide yimbe el sappo en jeyon bo subi wakkati jono obe taton be iure balle gondude e laamu ode taton wobbe iure balle lutindirde e laamu ode taton wobbe kasen du iure do non balle biide gonda e laamu on gonda e lutindirde e laamu ode jagombe iuri dum won suudu ministre humnido kabaru wote di le leedi meden di wakkati jono be jewan yalla dati hedi be kan yaltinde le hen dati jaadoje kaldal e kawrangal no wote di kan wadirede le leedi meden di kede kanko do no dirtede mamini nasere o ko halido hen do foccitango barke sise
le travail de
golleji walde de ana yowi do anniyaji de ministre o bamno di sabi di anniyaji o hollitidi ila e didi lewru novembre ndu nana dun laati ke sababu walde de dun yewtike golleji mudun di so tawi edun yaada e sariyaji woteji di dan dun sabi bini men pidi dabareji nayidi le bangal yubondirde golleji amen di kanyun e sariyaji woteji leedi meden di fa yottoyade e jewtade so tawi edun yaada e sariyaji tongaadi le talkur kaldal e kawrangal nden kala golleji ko men ngatta e le kabaru o fu men jewtoton so tawi edun yaada e sariyaji di laamu o wondi do tabade talkur kaldal e kawral tongandu sappo e joy lewru mendu
fa hande tidallaji di ana tongi do wono kabaru jande do do wure le leedi meden di kenyan do haluda me mondu yowi kanko no dirtedo Samba Diallo holliti wir wakkati jono sa ewi sina laamo jaw yalla hono huntinirta hore fa kalaasiji ma heton do sukabe kanade holliti wi hitan hikande sa ewi sukabe kanbe warde be kalaasiji gondi toddi kedetaabe kede ko halido hen haluda me mondo kenyan do do foccitango Ousmane Diko
Tida la mawka kamen jogi ga universite ga yo wayde kewal janginirde hikka mi dandi men keban tida la mawka batte fuddobe universite be mi andan dem men bantata jande jati sabe fandi fu men keban ujinaji jeegon jangobe heebe donc yoga fsg gatan jangobe ujinaji joyon le janginirde sabe amfi fu yo temre didon jabbato nen yo didi tam men jogi kany e classeji sappo jetti bawdi jabbade jangobe chapande nayo famu wadi yo do tida la mawka ka da jappere hono watte yo nonni men jogoto pade laamu hebde bawde fa nyibe janginirde godde hala kabala ana ka kanyi e hore wawa jappade
be kuliti wito mena katodo won janginobe jande hakkunde re gombe tobbe be njoppi golle ila kenyen le majjun kambe janginobe tombe be kuliti wido won ko be dewata laamo ila rawani fa hande be njobaka be bi dusa jewi laamo ko be kalifu be dewata kongi mabbe le majjun be kuliti wido ni himmeji mabbe di kuntinaka hore tambe ngana wirfitittobe kase le kalaasiji di kede ko Mohamed Hamma o ko halidu hen do foccitango Ousmane Diko
ile puddode basinde batte wayde denagu janginobe be fu jahi li pale godde mali joni o sabe sarabe njidi l'école banta jande ila rawani be bami jogibe talki sedafu jomme ande be gana janginobe ka wawbe bantude jande lycée be noddi men wiide men jangina lycée l'air fudu momen jangini men jobete denno hitande 2014 2015 de kafu men jangini bakku du wadama ka fay hunde men kebali hande do kalda me modon do men kolliti conseil de cercle ila go lewru novembre se jeddi mayru yottike se fay hunde men kebali men darnan golle Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sikrabe jeve yalla hudon ne les réseaux ngaji tobe collectivité to tumbutu to ko yaata école ngaji noga e jetti ngodi le cap tumbuto di uddi ton fa hande di do école ngaji uttaka bete hande kawrital landinama do majjun jeye yalla hono dabreji di keberte le majjun kambe yimbe le cap ngombe tombe kany UNICEF be collectivité ko heewe di do école ngaji fusa jeye fi kaaki janginirdi ngala ton école ngaji goddi anton du gube murtude e jaati daaki le di do ekol ngaji se yuruto en gardan fa do nyafinke do be kulitiwido o en zeno de teresmar an foti yimbele teme dido e noga en joyom be be muntini ton don le dubi chapanta jabbino di ko puddi ton golleji mabbe di ko le majjundu woni tawe le jonte jabbino de be noddino yimbele dunki ande do kabaru nyaw bum dam fa yottoyo nyaw sukabe fa yottoyo nyawuji tongi le jiyam be do yimbele holi tawe be chawri ton le lebi leyi anka jonte di jabbino de ko yaata yimbele udinere e temer en jeegom tiagal ko nyafinke kanye gundam holi tawe be jokkiti to golleji mabbe di to direito se yuruto en gardan faado segudo holitawe don ciottobe assanci to e layi be wakkati jono e be jahata e be beydo le majjube biine jaada ko yaata metruuji tem der fa tawan won suko joddino to butlaaji mudu san sotta assanci kambe suka be ko be landa ton ko be kulitiidi wala fu ko so be golle dido golleji holitinde wittan golle won ko wala e le leedindi be bi wakkati jono dun sakkoto dun fati be jaha be golla e golleji guddi kase anto nyiddude le majju suku fano hebudo butteme nayna le buudi udner le nyaloma se yurute ngardan faado kuli korodo sukabe jokolbe gombe tombe wono no gabbe yimu golgol be noddirta faa pompi sa per pompi en be hulitan wede be wakkati jono kambe jogi ton tiidal laaji be bi ko jababuji di jalti ko jababuji di jambi ngada amali hen hodo wadi so jambi ngada li hen be kuli tiwidi yimbe elbe be jidi be tambe cuubi ton won laamu ko be gombe tombe be ngadi to majere du tiagal ko be ngadno majere de ko be kuli tiwidi wakkati joni o hono jababuji jaltina di itte ton ya yalla jababuji goddi ana ngadde urito en gardan faado sigaso do be kuliti wido ko yaati yimbele chapande njoyom yimbele CMDT kanyen demobe ha burimo kanyen ton kawrtal mu en bete hande le ngal do kawrtal ko ni faana mudo be jaa wakkati jono yalla hono be kaani yirunirde ton demal ha burimo se urito en gardan garantiminire en faado sando be kuliti wido ko yaati yimbele noga en njoyom rewbe sappo do an hakkunu mabbe kanyen gonde famine to wakkati jono no be kaani moddinirde yimbele gombe tombe talki jibinirde kanko kuma ndo gondo to wuliti wido ko ni faana mudo wakkati jono fa moddinina dum woni yimbele gombe le commune ngaji noga e joy le lamu san o futal ki jibnir le majjum be do yimbe be birfitito le commune ngaji mabbe di boppi fuko wadno to arande be jawo hono be jottinito di do boppi secrétaire do kadde nyalom hande kabaruji meede di hollitinde wiide tan watto nangiri e juude ka fadje fa hande hono andirdo no do e seeda tan yotere meeden de ana wodi